omukubi w'amasomero omukulu mu disitulikiti y'olukama nsimbi mutebi Cedric akubiriza abazadde okutandika okugulira abaana baabwe abagenda okudda ku masomero ebyetaago kubanga basigaddeyo akabanga kati olunaku mulindwa lutuuke.
Kakubuulidde nti olusoma oluggulawo ttaamu eno mu butongole luddamu n'ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogwokubiri n'asaba abazadde okweteekateeka bagula ebyetaago by'abaana kyokka era n'abasomesa n'ababuulira okweteekateeka nga basuubira okuddamu okusomesa abaana b'eggwanga mu lusoma oluggulawo ttaamu esooka mu mwaka guno munaatera okugenda mu maaso n'asaba abakulu b'amasomero okwanguwa beeteeketeeke nga beetuukiratuukira okusomesa abaana b'eggwanga omutendera omutuufu
era n'okubategeeza nti olusoma lwa ttaamu eno kugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogwokubiri ate lugenge naku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano n'olwekyo kino kiseera kyabazadde ng'okulonda bwe kwawedde era abazadde okunoonya ebyetaago abaana baffe bagenda okudda mu masomero nga balina ebyo ebyabatumibwa amasomero era njagala kukubiriza abayizi n'ekiseera bateekeddwa okwekuŋŋaanya ne batandika okusoma ebyo abasomesa bye baabasomesa kubanga bwe tutandika olusoma bajja kutandika
lwetolwadda swali kikulabeddi obuddu nandi wano mu disitulikiti y'olukama nsimbi.